Street Boy Rockstar Riding
with the bad boys. Company and career. If you are ready, nigga feel anyway. And the bees in the truck. So big deal one day in Valenti laka. Katushinga bafuwa geze tulila kabakashana. Na batemo impia. Na kupanga lap nish padikodu pia. So kuno tuwa ikala papu chende tabalala. Bafuwa chila day dikufula iye. Valenti la me Kanshvili cream dollar wa ma jacket. Hey, yadi bindaza. Don't cry my brother. Apa numbani double to vida. Apa ni double to vida. So, apa numbani double to vida. Double to vida. Apa ni double to vida. Your sister double to vida. If ya various, ya kure various. Mufi kula muma yanda. Double to vida. Nika fine yue. Fida fine yue. Apa numbani double to vida.
Iliko bad, muma manshonya pala iliko sad. I mean cheating ya ichili lemo. Love inga ni battery ni shili low. And very soon if you fiyaku dating. Afyala poku pone na mu love dating. Three quarters nowadays. Spreading ya wama cheese na maladies.
Sweet by Rocks, the riding best.
Apa numba ni double to vida. Double to vida, apa ni double to vida. So, apa numba ni double to vida.
Nini na kena kamusecha. Kamu mane mpoto kabwela kamu tamta. Awekela kupundi ati my guru please. Na chia tinwe kova gaiva nsecha. Mwena pia kuipompo ya chiva ni mfwe. Ya kugula pia kupanda hapanga chitumbi.
Bra, bra, ya. Apa numba ni double to vida. Double to vida, apa ni double to vida. So, apa numba ni double to vida. Double to vida, apa ni double to vida.
Double to vida.
Nika fine yue.
Fida fine yue.